DJ Bashful.
Let me make one thing clear.
Nilianza kumex ukiwa class 2.
Na wakidali wamefika wape miaka kadhaa hatupendi vishindo za.
DJ Bashful, that freak.
Sijalala kwa hii game so sitaji pillow au jaketa ni mada sema kiko galo.
Utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Yeah. Yeah. Yeah, bitch. DJ Bashful.
Ivo.
Hold the play button.
The freak.
I don't see them. Fasi yao ndogo kwenye hili game.
Piga magoti unafakuni ya budo.
Kila nikitoa mina mada dem. What a shame. Mina taka pesa wola. Taka fam.
should be wall so for me. You talk say it like me. Ah, I be rolling back on.
Kilo de joro.
I don't give you signal.
Joro me.
She you know they see me. Ah.
Joro me.
I give you green light fire.
Joro me.
I'm a killer babu.
Joro me.
Put my love on bu.
Joro me.
I go shoot my shot to you, Joro.
I swear your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to singer. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu husina. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kiss long na po wine.
Jaja, yo put jaja. Jaja, yo put jaja.
No, no, no.
Jaja, yo put jaja.
Tripping above, tripping above, tripping above. The rivalry grin. It's DJ Bashful.
Bashful. Trust when you look into my brown eyes. See my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby? Yeah.
Tell me, do you want me on top? So let me show you. I don't need to back it up. Don't wanna hold you more, just go, just split you in half in my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you. Please do the same on your part. You come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that. Catch feels, get high. If you make your bet, then you can lie. Just be so much my time.
Yeah, know you see me, man. I'm looking really pretty in it. green truck while I'm rolling through the city in it. Get away with the talking, man, I'm really with it. I don't say too much, but I really light it up, up, up. Baby girl, if you give me one night, I'ma make you fall in love, 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 love. Nothing to it, I can do it, I'ma make you know my name. Problems won't explain, baby girl, tell me what you say. I'ma give you super loving each and every day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day.
A for apple, B for boy, C for guy, D for da-da-da. Aparan moja, aita toshe labi, wende zile za. Boy, 1 plus 1,
2,
2 plus 2,
4,
4 plus 4,
8,
ain't a kukeme agiro. 1 plus 1,
2,
2 plus 2,
4,
4 plus 4,
8,
ain't a kukeme agiro. Apa sute wachu ni na dudu manyo, apa nda kulima ni kumoge manyo. Katiba ni winame dunangu onafua. Ya pendi tuwe, de, re, de, asike, mbwe inananye. Ge, mwana wefe, sunapenda rungu. Alitua butu, tuka mwita dadi, mafuta ni ya ngombe. Na unapenda ngwati, ai, aje, dugu. Aufa nangi makeup, na unapenda lotion. Kamu ni kutaki, unapenda question. Jaba ni ya lupta apa pienga station. Kuja daranginyo, nina hadi lesson. Hakuna uniform, kuja na kileso. Juzi meru, nda. Education in the do, da, A for apple, B for boy, C for guy, D for da-da-da. Aparan moja, aita toshe labi, wende zile za. Boy, 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4, 8, kemi akiru.
It's DJ Bashful the Freak.
Silo Rainbow ni makeup, ni makeup.
Mulisema kutakuwa na ofa juzi. Ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae italiano wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndio utajoma na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Siri yangu when I wake up. I wake up. Siri yake when she wake up. Ni makeup. Atoti mascara. Lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nika rembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zilo rembo ni makeup. Ni makeup. Zilo rembo ni makeup.
From the streets of Naivasha to Nairobi, it's DJ Bashful.
Oh, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Na kuona pari hapo kando ya Champs-Élysées. Ukitesa na kamini none of my business. And I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya.
Hello, hello, hello.
Hello, hello, hello.
If you got to hear this song, somebody loves you.
Susanna.
kajaliwa, ila wengi walinyimwa tabia. Na shefu kabarikiwa, mwanamme hisia. Pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia. Na pesa kabarikiwa, na kuona Brazil hapo Rio de Janeiro, eh. Ukiongeze wanywele senje, nano mabizi lege. And I see you in China with the latest designer, shaking what your doctor gave you on your worst behavior. Susanna Bande.
Ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa Baha. Tu sinwa zing, batu sikia tunagabaha. Tu kani jing, zimeshika marakatha. Labda nilete mchuma, nika seti kwanza wata. Labda nilete pupa, nika chome kwanza shata. Labda nilete chingri, nisi tupe kwanza rata. Ama nika teke wale sizwa ibada.
Kuna matime ya tamani chana.
Kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Ya dhyanga.
Injili yangu inapingwa sana.
Napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga. Today, mbona unakaa unauliza mbona? Mbona mawazo ya today? Jana ulichana, sasa ni hango.
Eloi, Eloi, mashada fangi gani? Kamande wakio itepe gospel hewani. Mtoto wa mama, before tonze ni naswali. Kwa kesi ya binguni neza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kasha I backslide, mina jona ni feel. Sijai towa tide, na mikuli wana guilt, yeah.
Odi hoko ni mapitio, oh. Majaribio, oh. Tumetoka mbali tega sikio, oh. Na leo tuko studio.
Masere, taniwa, oh, yeah. Izikierere, taniwa. Tabi zangu, taniwa. Akiwe, taniwa.
Eno,
kesho ni zikierere.
Uno, nauliza
Apema uno.
Everybody,
Bash for the Freak.
Bash for the Freak.
Uno, likita puka, uwezi kutu.
Sai ukaruka, analinyenyekea. Chumba ni kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga,
laki chaga.
Wengine hadi wanywe pombe, ndo nalimwaga.
Mbuna
la wima wima, linatokea Kongo. Sinodile kwa jima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 oh. Tina waokoa makahaba, baba. Kuna walongoa meno saba, baba. Ili mtoa hechi, baba. Yani A, E, I, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za migando kama hautaki.
Uno,
pinde kama unakanda chapati.
Asema uno,
asirizo mbushe hati kwenye bati.
Uno,
mangate, basi kata tarakibu tibu. Usijepata ajali. Uno la chibu chibu, nina mkondesha zali. Uno la reisi, alinaga mifuba. Ukena diarasi, kuna fari buba. Popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga. Uno ndo
linalegeza chada.
Dina waokoa magahaba baba. Kuna walomo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba. Yani A, B, E, O.
Uno.
Only one Delo. I know. V, 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 DJ Jones. Del, Del, Bash.
Number three.
Ndio le kijana sasa likwambie puka. Chesa na hizo pale unaua jondani ya bukla. Jeka na umsupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama smoke na dupa. Ndio le kijana sasa likwambie puka. Chesa na hizo pale unaua jondani ya bukla. Jeka na umsupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama smoke na dupa.
Hini noma, hini crazy. Hisi homa, hisi sheshens. Hini noma, hini crazy. Hini noma, hini crazy. Hisi homa, hisi ushensik. Hini noma, hini crazy. Hisi homa, hisi ushensik. Kazi kuroga, zjai kwa lesi. Hini, hini, hini. Hini noma, hini noma. Hini crazy. Hini noma, hini crazy. Homa, hisi sheshens. Hini noma, 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 crazy. Hini noma, hini crazy. Hisi homa, hisi ushenzi. Kazi kuroga, zjai kwa lezi. We songa, wacha mapenzi. Kila siku tana kumeza vitu heavy. Mini player kazi ni kugonga neti. Big deal, Delo kwenye SM nyeti. Namba 17 mgongoni, cheki jezi. Ndani ya room biashara yani kazi. Amepiga magoti, ana meza ndizi. Kikubwaku bila damaji. Alicheki ring, akalie atimaji. Kama uwezi rada basi jowe ni pimbi. Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi. Toto si toto jowaroro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi. Nindo le kijana sasa likwambie puka. Chesa na hizo bale unaua jondani ya bukla. Jeka na umsupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama smoke na dupa.
DJ Jones leo tuko ndaka. Ndaka, ndaka. Alo.
Mindo le kijana sazo likuambie puka. Cheza na hizo bale unuwa jondani ya buka. Jeka na umsupo pata lifungua duka. Banieri ya funge kama stock ina tupa.
Kwanzo sese dema kiwa jia luta. Niko mcheki na wig bisho mpate na matuta. Gari yezi songa bila kuseti mafuta. Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho. Napenda mukibonga munaibisha size ya kichu. Kili mejinyonga muna karibisha riso. Sambili mukononi joni cheze na wakati. Jangili mukononi zjai fiat jia tire. Na maisha inavutwa. Na mpunda zile mbichwa. Zile nikipiga nina skizi adi kwa kichwa. Zile zinafanya nina speed job ninja. Cheza na yo beat nikispeed piga picha. Cheza na yo meat nikishit miaribika. Delo on the beat saina kile dakika. Nilikuwa tari na size ni miaribika.
Mindo le kijana sazo likuambie puka. Cheza na hizo bale unuwa jondani ya bukla. Cheka na umsupo pata lifungua duka. Badieri ya funge kama smoke na duka. Sasa likwambie buka. Cheza na hizo pale unuwa jondani ya buka. Cheka na usupo pata lifungua duka. Banieri ya funge kama stock ina duka.
Nimeharibika na nilikuwa tali. Nikauleta shada lafu lingeza ya sali. Nikauli meshamba lafu sipali liendani. Mamo wako kukro ameshinda minisamani.
Nasini ule kijana sasa likwambie buka. Cheza na hizo pale unuwa jondani ya buka. Cheka na usupo pata lifungua duka. Banieri ya funge kama stock ina duka.
Trip it above, trip it above, trip it above. Rivalry Grid, it's DJ Bashful.
Opoko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umeni bamba.
Femi one pia kongu we ni mso. Kwanza vulo lituo shaku ile basi ya ligi so eh.
Na kupenda manze wewe kuwa humble.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Stories a icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekuja mani.
Okuongo umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, bo unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko.
naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata, unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua, hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba, nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri, gapi namba, sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo, utanikula, lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana,
utawezana.
Nikikupea utawezana,
utawezana. Manzefe miwa nikikupea pata, nitakupenda kama vile napenda Dambla.
Kwako na kitambi utawezana,
utawezana.
Nikikupea utawezana,
utawezana. Manze femi wa nikikupata, nitakupenda kama vile napenda Dambla.
Kwako na kitambi utawezana,
utawezana.
Nikikupea utawezana,
utawezana. Manze femi wa nikikupata, nitakupenda kama vile napenda Dambla.
Kwako na kitambi utawezana,
utawezana.
Nikikupea utawezana,
utawezana. Manze femi wa nikikupata.
Mami we ni mali siyo mare mare, ndani ya dera kama msumale. Niko na wish na siyo gare, na kani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela, musela put your hand in the air, make a fist Mandela. Kwa jela na stella ndo kwela, kani ngoma kapela, kani mbosho kwa hela, kunyeshe umbrella.
Nyeke man,
shafashi na mbosho.
Nyeke man,
ndete kigosho.
Nyeke man,
kare dio gashoro.
Nyeke man, nyeke man.
Aka kanguna ni kamale yao mare mare.
Bash for the free.
Kamale yao mare mare. Aka kanguna ni kangale yao shashamane. Ni kangale yao shashamane. Aka kanguna ni kamale yao mare mare. Ni kamale yao mare mare. Aka kanguna ni kangale yao shashamane. Ni kamale yao shashamane.
Bossy, bossy. Godfather, OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's old
free. The freak,
bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy.
With a bang, 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 hey.
Ayo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. When Steffi step out, do that turn up in a diss. Body comfortable, I'm physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
them ones sound like me. Other than a pussy pretty with the okra body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me have a move cause I'm dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079 baby, I'm a hammer did you stop.
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy.
Ayo Sean.
So when me spitty bunny with it, maybe gala get with it. Spitty bunny with it, maybe gala get. When me choppy bunny with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this something, now turn it around and bring it. You're pressing it back and I know nothing. If I push that button, my girl down, but I go and tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the face. Step London and mid on edges. Is it?
I came to rap, you know, do my thing. Sabi put me on the gram, you know, remix thing. Whole Chai Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man a king, me no talk about Larry. Man a big DJ, man a big DJ. Man a big DJ, man a big DJ.
Like my oxygen. Let's go somewhere we can be. Just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane. Higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way. Oh no, it's true. See, I'm in the below, not need do. Kawaida, me not playing it cool. Kawaida, me not playing it cool. But I'm so foolish. when it comes to you. Kufika e-stage, skwangi mtu neka feelings angu kwa display. But kwa future naona party na wedding cake. Kunyu kitu perfect, ineza happen by mistake. I'll be the realest, skudanganyi. But you can't be the realest bila honey. Kutiambia loneliness never killed a G. Na compensate na chain mingi kama Mr. T. Aya, uneza guess ile muda min. Nasikia tu draft a beach mali cool again. Tukapigwe na caprice kama do the game.
Ulizaliwa leo umeongeza ladha. Umeongeza ladha. Kata yako keki kula kisha pakwa. Kisha pakwa, yeah, yeah, yeah. Each day you better feel nice. We celebrate in your birthday. From sunrise to the sunrise. It's a party after party. Kilo, kilo, kilo. Vinywaji kwa kilo, kilo, kilo. Zawadi kwa kilo, kilo, kilo. Yeah, 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 yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Katake, keki, katake, keki, tararirantang. Katake, keki, katake, keki, katake, oh, keki, tararirantang. More money, I wanna spend on you. It's a beautiful day, I wanna spend on you. More money, I wanna spend on you. What a beautiful soul, I wanna spend on you. Hey, tunamshukuru za good. Oh shit, bado una nguvu kwa magoti. Oh shit, mizinga na matoti. Oh shit, cheza ukienda download. Enda download, nashukuru za good. Oh shit, bado una nguvu kwa magoti. Oh shit, ase mizinga na matoti.
Moyo kangu nijipe, nijipe. ukinipenda sana nijipe. Nijipe, nataka moyo kangu nijipe. Nijipe, ukinipenda sana nijipe. Tulia, Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule matapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe. Nijipe, akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mimweza kuna weza kakupenda sikatai kweli. Don't shazama, usinipige kipapai. Miapo kwa kosha mwaga mwaya, usiurahai kweli. Don't shakwama, unachotaka sikatai. Najua bado amini, haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe.
Mapenzi malofu na we, we shida uraha ntaponda na we. Nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we,
oh mama.
Ni mimi na wewe, hizi pesa ntafute na we,
oh mama.
Nitafute na wewe, let me call you my India. This love is real, not ibandia. If I love you, utakimbia. Cause my love is real, not ibandia. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno kukwetu,
yowe,
tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu
nijipe. Ooh yeah, yeah.
Chama penzi rani dunia nilikuono kanifutia. Baby, you're everything that I need, baby. You better know, wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock. Takutunza kamtoto. Ototo sitoto. We mtoto kiboko. If you don't mind, let's take a photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Yeah, yeah, hey, telephone. Oh baby, let's take a photo, baby. Hey, photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Yeah, hey, telephone. Leo tujuani. Hey, yeah. Me can get enough for girl. Yeah, hey, yeah. Ever since I met you.
Yeah,
my baby.
Sasa hao chonchururun.
Ever since I met you.
Yeah,
me can get enough for girl.
Yeah.
You're so magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. You're so magnetic,
yeah.
Kama ni ball nitagusa neti.
Oh baby, let's take a photo, baby.
Yeah, photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Yeah,
yeah, telephone.
Oh baby, let's take a photo, baby.
Yeah, photo.
Kisha chora namba.
na misi taki form kashangwe ilete. Oya, weta cheza kaa wewe, siwitishe upewe. Itisha mzinga si umimine ulewe. Na kama unadai, oya itaka bana. Don't drink and drive, usikam sana. Leo ni pate, after pate. Akitaka mate, apakatwe. Marinate after, mpaka kwake. Na kama yeni daste, minizifate. Kuna form basi situfike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala si kesho ni D-Day. Juni kipito na form makunanga replay. Hey, kuna form basi situfike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala si kesho ni D-Day. Juni kipito na form makunanga replay. Na maji wehu ni kosi. Situko huku na huku kama majosi. Kama we ni hater pana leta mikosi. Saki mchele wapi pekele. Rende yangu mbori kanaweza nuka. Pimisha kilo tatu na uwekele. Alafu kachumbari na usipime unga. DJ Swiftpin kakwa bakery. Kakwa bakery. Na mawana bi wana kama bakery. Wana bakery. Kama bakery. DJ Swiftpin kama vile pale bakery. Unafomba sisi tufige. Tusifige mapema ndiyo tusipige.
Cash for the freak.
She's so amazing. I thought I figured we made it crazy. She went her way. Don't talk and behind for days. She's so amazing. A cook of figure will drive you crazy. She went her ways. Don't talk and behind for days.
You know you gotta. 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 You know you gotta.
We jamming, broke a still in a bigger Yankee or touch up. Danny, Miss Akoto, even Kauka Kama Kokoto.
The way you keep on your toe, baby. Now, Nakaki Songa all night. La Bakamina wake up and follow. You carry all the things I'm alive.
The way you keep on your toe, baby. Now, Nakaki Tamba all night. La Bakamina wake up and follow. Papala,
she's so amazing.
I got a feeling that will make you crazy.
She went her way.
Don't talk and
be
happy.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolepua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tuki manga chakodondo. Wakati sina doni kibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana tense. Nazidi kuwalenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bendi lako limeni kumika kudu. Limeni shika nine sama tumasudu.
Caribbean chapter on the big game of one.
Zumushia went down, Zumushia. Zumushia went down, Zumushia. Zumushia went down, Zumushia. Zumushia went down, Zumushia. Takanyana went down, Takanyara. Takanyana went down, Takanyara. Takanyana went down, Takanyara. Takanyana went down, Takanyara.
I want your boy with a ghetto loving. It's not the air that you say you be wanting. Nita Kenya, Nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nimechizi with a love situezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye kwa wa wanarara.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Penzi lango lime niko mika kutu. Lumele shika nine sema tumakutu. Karibia chapto noni pike mabutu.
Madi kwenye trap, bahada the kanzo, mahita tunaleta, nikufunika na,
nikiwa na jaja, baraka zina jaja, maheta wanabonga, na bado show zina shondo, refarini mwenyezi, asha kuliza, yo mwana mina pendwa na, mistari ziko tamuka. Ni vitu ngapi mtani meona. Kabla kaja iba jani lisota. Kwa nijue jajali niona. Bacha sahi blog inabonga.
Madi kwenye track.
Kerererembe.
Bahana the council.
Kerererembe.
Maheta tunaleta.
Kerererembe.
Nikifunika na.
Kerererembe.
Nikiwa na jaja.
Kerererembe.
Baraka zina jaja.
Kerererembe.
Maheta wanabonga.
Kerererembe.
Na bado shows inashona.
Garage noma. Ainaga signboard. Mechanic mnoma huwa kwa kichoro choro. Mungu ni noma. Na jisifu. Akikubariki wacha joku piga mdomo. Si bahati. Goma ni meja. Ini mbogi. Natambu wajaja. Nikona mungu jomi sogopi warazi. Nanyenyekea mbele ya mungu shukurani. Kila mwaka mahis na wapagenge. Mukingoja ni chape. Kererembe. Weka mikono juu. Cheki kerende. Pepo, toka, 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 teke.
Nikiwa na jaja.
Kererembe.
Baraka zina jaja.
Kererembe.
Maheta wanabonga.
Kererembe.
Na bado show zina show.
Kererembe.
Madi kwenye track.
Kererembe.
That bitch did blessing.
Vicky Pan.
You know it. You know it. You know it. Think free again.
Niki come through wananita.
Nale.
Juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale.
Ukubali Christ usibanka.
Nale.
Niki come through wananita.
Nale.
Juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale.
Ukubali Christ usibanka. Uda pala kutakuwa na cha gang gang. Utakuwa solo kikuna mapen pen. Kuna hero pala kuna Mark Mende. Utawika pala kuna cha ku maintain. Wetu zidi kuzi shikisha. Pombe zidi kuzi itisha. Sema tumi nina kutisha. Bluki zidi kuni kulisha.
Ukundu inakupele kanarien. We unataka tuku spin na mayeng. Una feel uko safe juko na gang. Kuja kwa Christ tuku pia kuna sheng.
Oya oh nakupeleka na mutaratara. Class in the way yani yes ndiyo barabara. Gang wakisema umefiatu meparara. Awaunyeshe huku kuna
Niki come through wananita.
Nale.
Juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale.
Ukubali Christ usibanka.
Nale.
Niki come through wananita.
Nale.
Juu kwenye scripture na kuwaga.
Nale.
Kama kwa kutenda dhambi we ukua.
Nale.
Ukubali Christ usibanka.
Na hiyo nane itakuwa ile OG. Itakuwa ina ban maksudi. Utaban buda utakuwa kuni. Na ni kweli hisi kitu ni nabuni.
Christ, mi nime stand firm. Na kuna nafasi kuna daika. Ebu ngoja kwanza nika confirm.
Nafasi nime nye kuna chamcha. Oya, nakupeleka na mutaratara. Class is the way.
wana tuboro kuishika tubakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mamusu wana tuboro kuishika tubakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge. Ati tuko madenge na venye waroro wanazungusha vibonye na denge sororo inatakenda na ringe kunyenye senyenye bigi kaza waka vinye ni nyonye ni finye zikipanda sana ndege ni shike ni vinye
pereka na mo tara tara ni wafanye vile nilifanya kina sara mamiti kijiti kiboko akikwara hamini kidiki kijogo akilala mkuna mkunaji kama wili poze magame ziko juu za mapinki poke design huku tunawa pocket in the back denge metro wa siri zote
zimeshika tu makoro na mamusu wana tuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mamusu wana tuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge
tuko mavela na vera telenovela novela tani dishi anjera mbogi kibera mandera hey mimi hapa niko makonyaji tu kivilengo kwa meni panda juu musota ulalala kija moja na kuku kuku anadai tamoja ya kuku
manga
baby leo tuna packaging packaging hakuna kilami bonga sheng bonga sheng kida ikifika tuka bang na ngoko kameiva nika peng ah stop cheza genge town kibamba sana wapinduru weka ringitone stop.
Zimeshika tu makoro na mambusu wana tuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mambusu wana tuboro kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge
tuna distance dunda tukacheza tuna di ya utobo kame futa koro ne umocho kame dunga polo budango poto toka ndongo kumdondo takudunga jongo
ukata makale naongeza na bale kanina maganje juni
Kianga fea na tumanga lafu magizani jua na kumanga mfupa wa kiwanga kikia mepepanga si kidimanga wezi kipanganga baru ikiwaka bandi siadi gaga form kujipanga ntake kwa dimanga mapenzi niya laya wa area ni malaya mapenzi niya laya wa area ni malaya
miukata
Tendo my god, sita wacha kukunyonya wendo my god. Mzalendo mkesho take tena kwa kanzi. Resi nipendo fujile na itazi. Tuna keme shukifanyo sawa yolo jigale. Bendi bet mora kata kwa kilo nyori jaberi. Saman kodi rungi njeni kora loyo jile. Wamata kwa yo kendo monge kata polo jile. Fakto seneko muto soma chuma yolo jile. Kako yelo kama school bus. Misiji mapenzi bazi suni school bus. Nisa fall baby girl suni pool bus. Kasa bunzi na singa ni ya pool bus. Cool bus.
Time in me fika twingie quarantine. Na nina painting. Ndanya quarantine.
Na sai jumele wandene cool bus.
Time in me fika twingie quarantine. Na nina painting. Ndanya quarantine.
Show me the breadwinner ni lazima ni mkate. Bibi tandaze ni kupage. Sanitize kabla uje paka mate. Na aki konda busy minagio.
so numbaga king size. Ami shika jona nataka kui baptize. Wet kama ocean so za ship zita capsize. Imem nice anataka to come twice. In ami valentine mess a bed sheet. Girl you're so sweet but si poop on repeat. Baby girl kaya that know you make me complete. Ami ya love now make you come quick. No me can quit. Time me fit a twinkie quarantine. Yeah, nanina painting. Nanya quarantine. Na say you me lewa nanya cool bass. Time me fit a twinkie quarantine. Yeah, nanina painting. Nanya quarantine. Told you to build me up, say twindo my cardi. Window my cardi. Sit a watch a pupu nyonya window my candy. Window my candy. Nimsa lindu kesu kakete na kuwa country. Take a poor country, basically, when the food is in night, I did it. Don't I give me shit if I just buy a little bit of 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 a little like
I feel on any like, knuckle like. Got me singing about you on the mic, no rehearsal. Putting my neck on the line. Pale kwa DM, Nicky slide, ki commando. Say you're bad, girl, let me see more. Yeah. To my place, my grid, we can do more. Yeah. Shani kwa tu mami, no we di show. Iko, lafu na ku release, kama single. Now they're wondering how I like you and you like me. Yeah. We so massive. Now jealousy will murder them. Boom! Villain and like, Nico like. Villain and like, Nico like, yeah, oh. Villain and like, Nico like. Villain and like, Nico like, yeah, oh. Come go, ma. You give me that feeling all over. Yo. Villain and like, Nico like. Villain and like, Nico like, if you had my love and I gave you all the passwords, the keys to all my heart, would you write for me or what? Yeah, cool down, patience. You could party, party till late now. I'm a chase man, not a waste man. I'm a kalia, kalia my face now. You say that you like my voice. Today, today, we might make noise. Let me purchase the chase, I say rock my choice. Come with your friends, you're gonna kill a night.
Rocking your airwaves and invading your sound systems. It's DJ Bashful taking over. The Freak. The most music suck. Turn it up. Black Legends DJ.
See that day when we get shy. See you that day.
You want it, you need it.
It's double change.
The Pago, the Pago, she met a colony, but the bash you do, you they do colony. I say water, water, that the pussy cutter. Baby girl, you know, say that's a body part. If you want to do, then we got the part. Baby girl, you know, you can never be a part. We did do skeleton, 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 skeleton. You did do your body skeleton, 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 skeleton. You did do gale hook, gale book, gale book, gale book, gale book, gale book, gale book. You did what? You did skeleton. Let them, 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 let them
skeleton, 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 skeleton